As you know.
Kibinya unakibanua kwanza akisimama utakimbia akicheza utazimia oh my dear gugu my dear kwenye bedi sio gugu my dear
kanifanya nini bona siki nai kanifanya nini bona peke yake na mwaza
haipiti sekunde na mwaza
mwambie mwambie
huyo mtoto
Fanya nizi lie, lie
Shoo, ewe
Ausifai, fai Na ungesema Ata bye, bye
Ewe, shoo
Moyo upo juju Ila ukinuna pressure iko juju Oh, yani juju Au umenipa juju, eh Moyo upo juju Ila ukinuna pressure iko juju, eh Ali juju Juju,
oh,
Haipiti sekunde na muwa